Nzuko Christ amalite wo. Nzuko Christ amalite wo. Nzuko Christ amalite wo. Hizi sangozioma ono nunateta gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalite wo. Hizi sangozioma ono nunateta gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalite wo. Hizi sangozioma Nzuko Christ amalite wo. Nzuko Christ amalite wo. Nzuko Christ amalite wo. Izi sagozioma ono nunateta gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalite wo. Izi sagozioma ono nunateta gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalite wo. Izi sagozioma.
Ohaneze nege nte ekele munu onye nwanye doziwo ya noge di ugbu a bi wetara unu ozi a nke isi nkwusa ya bụ ịchọta Chineke nke eziokwu site n'ugbu a na Omega 101.7 FM Radio Anambra. Ama m na ọtụtụ ndị elewo anya ozi a bụ ozi ọma nke Chineke nke a na-akụghị mmiri, nke na-esiteghịkwa n'echiche uche mmadụ dịka anyị na-eme site na redio na TV stations dị iche iche. Ya mere, tọọ ntị gị n'ala ma gee ntị nke ọma ka ị nụta ma ghọtakwa ozi ọma nke onye ozi Chineke bụ Apostle Ugochukwu Okelue Ezekeke nke The Church of Christ ịchọta Chineke nke eziokwu ga-ewetara unu nke isiokwu ya bụ Mgbapụta nke Mmadụ, Salvation of Mankind. Ya mere, weta akwụkwọ nsọ gị nso bụ Bible gị na ihe iji ede ihe bụ jota gị na Bible gị ka ị nwere ike idetu ihe niile ị ga-anụ n'olu anyị taa ma lezie anyị nyocha ha site na Bible gị na mgbe nke aka gị. Ka a mara na inwe uche nke onye nwanyị dịrị gị mgbe ị na-eme otu a na aha Jizọs. Amen.
Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ekene dịrị Chineke anyị na aha Jizọs Kraịst.
Amen.
Site na amara Chineke, dịka ebere esiri dị, onye doziworo nzukọ ya n'ọgbọ a ka e were site n'aka nzukọ ya were mee ka eziokwu nke ozi ọma Chineke nke a na-akụ gị mmiri ka ọ bịaruo n'arụ. Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Then ihe m chọrọ ka anyị leba anya n'ime n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu nke na-asị mgbapụta nke mmadụ, Salvation of Mankind. Ihe o ji wee dị mkpa na anyị kwụsịrị okwu ike n'isiokwu a n'ụbọchị taa bụ na anyị hụrụ na ọtụtụ mmadụ ndị na-ekpere Chineke n'ụbọchị nke taa, ndị na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke dị ndụ nọ, ndị na-etinye ihe nwere n'ime ikpere Chineke ma ndị na-arahụ n'ime ụlọ ụka, na ọtụtụ n'ime ha aka azọpụtabe ha. Ọ ya ka o ji wee dị mkpa na ebe ọbụla ị na-anụ olu anyị ugbu a, achọrọ m ka ị gee ntị nke ọma ka ị mata ihe a na-ekwu okwu banyere nzọpụta nke mmadụ. N'ihi na dịka m kwuru na mbụ, na ọtụtụ mmadụ na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke dị nọ n'ụbọchị nke taa, mana ndị dị otu a aka anatabe nzọpụta. Gụkene ebe dị na Romans chapter 10 from verse 1 to 2 ka anyị malite ebe a. Ọ sị,
Romans chapter 10 from verse 1 and 2.
Ọ sị,
o kwuru otu a sị,
uh-huh.
Ụmụnna m,
uh-huh.
Ihe dị obi m ezi mma na arịrịọ m na arịrịọ Chineke banyere ha bụ ka azọpụta ha.
Uh-huh.
Verse 2.
Verse 2.
N'ihi na ana m agbara ha ama,
uh-huh.
Ha na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke nọ,
uh-huh.
Ma ọ bụghị dịka mmazụ sịrị
dị. Ka ha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ile anya ebe a ị gụpụtara, ọ pụtara ihe na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke nọ n'ụbọchị nke taa n'ihe dịrị ikpere Chineke. Ha na-anụ ọkụ n'obi n'ime ya, mana the point nọ dị a bụ na aka azọpụtabe ha, n'ihi na ha aka bịarubeghị n'ime mmazu nke eziokwu. N'ọ ya mere Paul ji wee na-arịọ Chineke arịrịọ sị na ekpere ya na arịrịọ ya n'ebe dị otu a nọ bụ ka azọpụta ha, n'ihi na ya na-agbara ha ama n'ezie na ha na-ekpere Chineke, ha na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke dị ndụ nọ. O nwechara ndị wụpụrụ ya warriors, o nwechara ndị na-arahụ n'ime ụlọ ụka, o nwere ndị na-agacha to mountain na-ekpe ekpere, ma ndị na-arahụ n'ime ọzara, ma ndị chiri ezi nne, ma ndị chiri ezi nna, ma ndị chiri knight, ma bishops, ma reverends, ma pastors. Ndị a nwere ịnụ ọkụ n'obi n'ihe dịrị ikpere Chineke, mana aka azọpụtabe ndị dị otu a. And ọ ya mere isiokwu a jiri were dị oke mkpa na ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị okwu a, achọrọ m ka ị tọọ ntị n'ala nke ọma, n'ihi na ọ ga-enwerịrị ofie maọbụ abụọ ị ga-amụta n'ọnụ anyị n'ime nkwusa a. Na ọ ya ka e ji wee gosi anyị example of onye ihe anyị na-akọwa, Acts of the Apostles chapter 10 from verse 1 to 5.
Ọrụ ndị ozi chapter 10 from verse 1 to 5.
Uh-huh.
Ọ na-ekwu otu a sị,
go ahead.
Ma otu nwoke nọ na Caesarea,
good,
aha ya bụ Cornelius.
Uh-huh.
Ọchịagha na-achọ ọgụ ndị agha ise nke otu ndị agha ahụ a na-akpọ otu Italy.
Good.
Verse 2. Onye na-asọpụrụ Chineke.
Bible sị na nwoke a na-asọpụrụ Chineke.
Onye ya na ezinụlọ ya niile na-atụkwa egwu Chineke. Onye na-alụ ọtụtụ ọrụ ebere nye ndị Juu.
Ọ na-alụ ọtụtụ ọrụ ebere nye ndị Juu.
Na-ekpekwara Chineke ekpere mgbe niile.
Verse 3.
Ọ hụwara n'ọhụ. N'ihe ra ka oge awa nke ite ite n'ehihie.
Good.
Mmụọ nke Chineke.
Mmụọ nke Chineke wee bịakwute ya.
Na-asịkwa ya.
Cornelius.
Verse 4. O wee legide ya anya. Tukwu egwu sị.
Good.
Ọ bụ gịnị Onyenwe anyị?
Ọ sị ya.
Ekpere gị niile na ọrụ ebere gị niile rigoro ịbụ ihe ncheta n'iru Chineke.
Otu a ka ọ dị.
Verse 5.
Ugbu a.
Zigakwa ndị ikom na Joppa. Kpọta otu onye. Bụ Simon, onye a na-akpọkwa Peter.
Ka ha Jesus dukwu.
Amen.
Ile ya anya, nwoke a na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke dị ndụ nọ. Nke mere na ọ na-arụ ọrụ ebere. Nke mere na ozi ọ na-eje n'ekpere na ọrụ ebere ya ruo Chineke ntị. But yet, nwoke a na-eje ozi a na-arụ ọrụ ebere a, Bible mere ka ọ pụta ihe na aka azọpụtabeghị ya. Ọ ya ka Chineke ji wee si n'aka ndị mmụọ ozi zie ya ozi si ya, gaa na Joppa, gaa kpọọ ihe mara a na-akpọ Peter. Onye ga-abịa gwa ya ụfọdụ okwu a ga-eji were azọpụta ya. Na-egosi na mmadụ nwere ike na-arụ ọrụ ebere, mmadụ nwere ike na-ebu amụma, mmadụ nwere ike na-asụ n'ire, mmadụ nwere ike wụrụ pastọ, wụrụ onye ezi omume, bụ onye a aka anatabeghị nzọpụta. Onye ka okwu a jiri were dị oke mkpa na ebe ọbụla ị nọ na-ege anyị ntị, achọrọ m ka ị were aha mmadụ ịbụ were debe n'akụkụ. Ma ị bụ pastọ, ma ị wụ reverend, ma ị wụ bishọp, n'ihi na Chineke enweghị ihe o ji aha mmadụ ịbụ were eme. Ma ọ bụrụ na ị meghị okwu ya otu aha o si wee dozie ya, ị mara na a ga-ekpe gị ikpe n'ime ya. Ihe anyị na-ekwu okwu ya ihe dịrị nzọpụta. And mgbe a na-ekwu okwu banyere nzọpụta, ọ pụtara ihe na onye a na-azọpụta azọpụta nwere ebe ọ nọ. O ji wee dị mkpa ka azọpụta ya. And ọnọdụ ahụ onye ahụ nọ abụghị ezi ọnọdụ. E ji wee dị mkpa na a ga-azọpụta ya. Na onye mere Chineke ji wee were ụmụ Izrel, ọnọdụ ha nọrọ n'Ijipt n'aka Fero, were gosi anyị otu ndị mmadụ si wee nọrọ n'aka Satan n'ụbọchị taa. Otu ndị mmadụ si wee nọrọ n'oru n'ụbọchị taa. O ji wee dị mkpa na tutu gị na-ekpere Chineke na a ga-azọpụta gị n'oru ahụ. O ji wee dị mkpa na tutu gị na-ekpere Chineke dị ndụ. A ga-agbapụta gị. A ga-agbaghara gị mmehie gị. A ga-eme ka gị na Chineke bụ nna dị n'udo. Ọ ihe anyị na-akọwa. Then gịnị duru mmadụ banye n'oru a nke o ji wee dị mkpa na a ga-azọpụta mmadụ? Ọ bụrụ na anyị leghachi anya n'ihe mere n'ogige Eden, ị ga-ahụ na mgbe Chineke kere mmadụ tinye na Garden of Eden, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Chineke nyere mmadụ ahụ iwu sị ya, eri na mkpụrụ osisi nke nọ n'etiti ahụ, n'ụbọchị ị ga-eri ya ị ga-anwụ. Anyị ọ pụtara ihe na Ekwensu bịara lee mmadụ ahụ duhie ya ụzọ. Mmadụ ewee nupụ isi n'okwu Chineke, then wee were mkpụrụ osisi ahụ were rie ya. And mgbe ha risi mkpụrụ osisi a, Bible mere ka ọ pụta ìhè na Chineke chụpụrụ mmadụ from that garden. Gụkene ya agụ na Genesis chapter 3. 22-24 ya, ọ sị.
Genesis chapter 3 from verse 22-24. Ọ na-ekwu otu a sị.
Go ahead.
Jehova bụ Chineke wee sị.
Lee
mmadụ ahụ awụwo ihe dị ka otu onye n'ime anyị.
Good.
N'ime ezi ihe na ihe ọjọọ.
Ugbu a.
Gwa wee ghara iseti aka ya. Were mkpụrụ sitere n'osisi ahụ nke ndụ ahụ rie.
Good.
Dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Verse 23.
Jehova
bụ Chineke wee zipụ ya n'ubi Eden ahụ gbara ogige. Ịlụ ọrụ ala ahụ nke esiri na ya wepụta ya.
Good.
Verse 24. O wee chụpụ mmadụ ahụ. Mee ka cherubim nọdụ n'akụkụ iru anyanwụ nke
ukwuu. Na-egosi na Chineke chụpụrụ mmadụ achụpụ n'iru ya. Then chụgara ya Satan, onye ahụ ọ ṅara ntị. Ọzọ n'ime ọnọdụ a, nchụpụ a, ka ha nọzi malite ịmụ ụmụ. E were nwoke na Abel, Cain e were gbuo Abel, igosi na ha abụzighị ụmụ Chineke. Na o nweziri ihe ọzọ dị iche banyere n'ime ha, mmụọ dị iche banyere n'ime ha, na ha abaana n'aka Satan. Then ọ n'ọnọdụ a ka mmadụ nọzi were na-agbakeri ala ikpere Chineke, ime ihe Chineke na-achọ. Mana onwe nke nwere isi, n'ihi na mmadụ nọ n'oru. N'ihi na before gị a na-ekpere Chineke dị ndụ, a ga-agbapụta gị n'aka Satan. A ga-agbapụta gị n'ime oru ahụ. A ga-agbapụta gị n'ọnọdụ ahụ ị nọ n'ime ya. N'ihi na mmadụ anaghị anọ n'oru were ekpere Chineke dị ndụ. Dị ka anyị hụrụ n'oge ụmụ Izrel nọ n'ala Ijipt, ị ga-ahụ na all those years ha nọrọ n'Ijipt, ha nọ ebe a kpere Chineke, because ha nọ n'ime oru. Ha nọ n'agbụ nke Satan. Ha nọ n'ike nke Fero. Ha nọ ebe a na-ekpere Chineke. O ruo mgbe oru agbapụtazie ha. Ọ mgbe a gbapụtara ha ka ha batara n'ọzara wee malite ịkpọku aha Chineke. Chineke wee nye ha iwu. Igosi na mmadụ anaghị anọ n'oru were ekpere Chineke dị ndụ. Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
And mgbe ọ dị ezi onye nwe anyị ezi mma idozi ihe a ga-eji agbapụta mmadụ. O mere ka ọ pụtara anyị ihe. Ihe a doziri a ga-esite n'ime were agbapụta mmadụ. Biko gakere to Zechariah chapter 9. Zechariah chapter 9 verse 11. Ebe a dị oke mkpa, n'ihi na onye a chụpụrụ mmadụ chụlaga n'aka Satan. O nwere mgbe o ruru, ọ malite ịkwadebe ihe a ga-eji agbapụta mmadụ. Ọ sị
Zechariah chapter 9 verse 11. Ọ na-ekwu otu a sị,
go ahead.
Gị onwe gị kwa, n'ihi ọbara ọgbụgba ndụ gị, ka m zipụworo ndị mkpọrọ gị n'olulu nke mmiri na-adịghị n'ime ya.
Good. N'ihi ọbara gịnị?
Nke ọgbụgba ndụ gị,
ka m zipụrụ ndị mkpọrọ gị pụọ n'ime olulu nke mmiri na-eme gịnị?
Na-adịghị n'ime ya.
Na-egosi na mmadụ nọ n'olulu. Anyị olulu ahụ, olulu Satan, abụ Satan. Anyị onwe ihe ọzọ a ga-eji ezipụ mmadụ ka o si n'olulu ahụ pụta na-abụghị site n'ọbara. Onwe ihe ọzọ Chineke doziri a ga-eji agbapụta mmadụ ma ọ bụghị site n'ọbara. Ka aha Jizọs dị ukwuu. Anyị onye mere o ji gosikwa anyị ya n'oge ụmụ Izrel nọ n'ala Ijipt. Mgbe Chineke zubere ịgbapụta ha, ọ gwara ha sị ha na ezinụlọ ọbụla ga-egbu nwa atụrụ gbara otu afọ. Then ha gbuo nwa atụrụ ahụ na ha ga-ewere ọbara tee na isi ụlọ mbata ha. Na mgbe mmụọ nke mbibia ga-agabiga, na ezinụlọ ọbụla ọ hụrụ ọbara ahụ, ọ ga-agafe. Banyezie n'ezinụlọ ọbara ahụ na-anọghị, gbuo nwa mbụ niile buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt. Ozi mgbe akwa na-ahịọ n'abalị ahụ ka ụmụ Izrel mufuru from the land of Egypt. E wee gosi anyị na esiri n'ọbara were gbapụta ha. Onye ka Bible ji wee sị na without shedding of blood, o nwee ihe dịka mgbapụta nke mmadụ. Na ọbara ga-adịrịrị involved tutu a na-agbapụta mmadụ. Tụgharịkwa again, Isaiah chapter 42 verse 7. Igosi ka ọnọdụ mmadụ nọ. O ji wee dị mkpa na a ga-asọpụta mmadụ. Na mmadụ nọ n'ime olulu nke mmiri na-adịghị ya. Mmadụ nọ n'agbụ nke Satan. E ji wee dị mkpa na a ga-asọpụta gị. Ehe, gụpụta ya sị.
Isaiah chapter 42 verse 7.
Kukere 6 and 7 ya sị.
From verse 6 to 7, o kwuru otu a sị. Mụ onwe m bụ Jehova.
Good.
Akpọwo gị n'ezi omume.
Otu a ka ọ dị.
M ga-ejidekwa aka gị, chebe gị, nye gị ka ị bụrụ ọgbụgba ndụ nke ndị m. Ka ị bụrụkwa ìhè nke mba niile.
Good.
Verse 7. Ime ha anya niile kpuru ìsì. Ime ka onye mkpọrọ si n'ebe emechibidoro ya pụta.
Ime ka onye mkpọrọ si n'ebe e mere gịnị?
Emechibidoro ya pụta. Ime ka ndị na-anọdụ n'ọchịchịrị si n'ụlọ mkpọrọ pụta.
Taa Jizọs dị ukwuu na mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Mmadụ nọ n'ime ọchịchịrị. O ji iwe dị mkpa na a ga-asọpụta mmadụ. And dịka m kwuru na mbụ, na onweghị ihe ọzọ Bible kwuru Chineke dozi a ga-esite n'imerụ azọpụta mmadụ ma ọ bụghị site n'ọbara. Tụgharịa Hebrew chapter 9 verse 22. Hebrew 9 verse 22. N'ihi na Bible mere ka ọ pụtara anyị ihe ebe a na ọ bụrụ na nwụsị ọbara adịghị, mgbapụta agaghị adị. Ehe, ọ sị
Hebrew chapter 9 verse 22. Ọ na-ekwu otu a sị,
go ahead.
Ọ fọdụrụ ihe nta ka m sị na-eji ọbara eme ihe niile ka ha dị ọcha. Dịka iwu anyị siri dị.
Dịka iwu anyị siri dị.
Ọ bụrụkwa na nwụsị ọbara adịghị.
Good.
Mgbaghara mmehie adịghị.
Taa Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ihe e ji akọwa ihe niile ndị a bụ na nzọpụta dị mkpa nye mmadụ. And ị ga-amarịrị ihe a ga-eji azọpụta mmadụ ahụ dịka Chineke doziri ya. N'ihi na onye nwe anyị n'onwe ya enwere ụkpụrụ. And ọ bụrụ na ị chọrọ ịnata nzọpụta, ị ga-aga ije dịka ụkpụrụ Chineke doziri siri mee gịnị?
Siri dị.
Ị ga-ejere n'ụkpụrụ ahụ. Na o mere ka ọ pụtara anyị na ọ site n'ọbara. Na ọ bụrụ na nwụsị ọbara adịghị, mgbaghara mmehie ha agaghị adị. And onye mere Chineke ji wee malite kwadebe ọkpara ya. Then were zite ọkpara ya n'ụwa, were nye ya special body. O buru were bịa ụwa. Then n'ime arụ ahụ o nyere ya ka o tinyere ọbara zuru oke na-enweghị ntụpọ a ga-eji agbapụta mmadụ. Biko gakene Hebrew chapter 10 4 to 5 ya sị.
Hebrew chapter 10 from verse 4 to 5. Ọ na-ekwu otu a sị.
Go ahead.
N'ihi na ọbara nke oke ehi na nke ewu apụghị iwepụ mmehie.
Good.
Verse 5.
Verse 5.
N'ihi nke a. Mgbe ọ na-abịa n'ụwa.
Mgbe Jizọs na-abịa n'ụwa.
Ọ sị. Àjà na ihe e chere n'iru gị, ị chọghị ha. Ma arụ ka ị kwadebere nye m.
Taa Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Arụ ka ị mere gịnị?
Ka ị kwadebere nye m.
Gịnị ka o ji wee kwadebe arụ a nye ya? Ọ fọ mgbapụta nke mmadụ. Because ọ n'ime arụ a ka ọbara nọ. Ọ n'ime arụ a ka ọbara zuru oke a ga-eji agbapụta mmadụ dị. Chineke doziri ọbara ahụ n'ime arụ Jizọs Kraịst. Onye ka o ji wee sị mgbe ọ na-abịa ụwa, ọ sị nna, aji chọọ ha, bete ịkwado na-arụ pụrụ iche were nye m. O sịzi na ọbara ya bụ Jizọs Kraịst ka a ga-eji agbapụta mmadụ. Tụgharịkwa again, the same Zechariah I gụburu. Zechariah chapter 9 verse 11. Ọ sị,
Zechariah chapter 9 verse 11. Ọ na-ekwu otu a sị.
Go ahead.
Gị onwe gị kwa. N'ihi ọbara ọgbụgba ndụ gị. Ka m zipụworo ndị gị. Ka m zipụ ndị mkpọrọ gị n'olulu nke mmiri na-adịghị n'ime ya.
Go ahead.
Verse 12.
Verse 12.
Laghachi n'ebe wusiri ike.
Laghachi n'ebe wusiri ike.
Unu ndị mkpọrọ nke olileanya ahụ.
Ha Jesus dukwu.
Amen.
N'ihi ọbara nke gịnị?
Ọgbụgba ndụ gị.
Kraịst anyị. Ka eji wee wepụta mmadụ. Ka eji wee zipụ mmadụ n'olulu ahụ mmiri nke na-anọ n'ime ya. Because onweghị ọzọ Chineke doziri, a ga-eji agbapụta gị n'aka Satan. A ga-eji agbaghara gị mmehie. A ga-eji eme ka gị na Chineke bụ nna dị n'udo, ma ọ bụghị site n'ọbara. Ati ọbara ahụ bụ ọbara onye?
Jesus Christ.
O ya ka anyị na-eme ka ọ na-apụta ihe. N'ọ ya mere that day Jesus nwụrụ n'elu obe. Bible mere ka anyị mara na onye agha were ube maa ya n'akụkụ. Akụkụ arụ ahụ nna kwadebere nye ya. Arụ ahụ pụrụ iche. Arụ ahụ bụ ọbara ahụ. Mgbe ọ mara ya ube ahụ, o nwere ihe Bible mere ka ọ pụtara anyị ihe merenụ. Gụpụta gịnị ka anyị hụ ya? John chapter 19, 33 to 35, ọ sị.
John chapter 19 from verse 33 to 35. Ọ na-ekwu otu a sị.
Go ahead.
Ma mgbe ha bịaruru Jesus. Hụkwa na ọ nwụworo ugbu
a.
Ha etijighị ogwe ụkwụ ya. Verse 34. Otu ọ dị.
Otu ọ dị.
Otu onye n'etiti ndị agha wee rube maya n'akụkụ.
Otu onye n'etiti ndị agha wee rube.
Maya n'akụkụ.
Maya n'akụkụ. Rịba asụsụ ahụ ama.
Ngwa ngwa ọbara na mmiri wee pụta. Verse 35. Onye hụworo ya agbawo okwu ama. Ama ya bụkwa ezi ya. Onye ahụ na-amatakwa na ọ na-ekwu eziokwu. Ka unu onwe unu wee kwerekwa.
Ka ha Jesus dukwu.
Amen.
A sị na a mara akụkụ ya ahụ. Gịnị?
Ube.
Mmiri na ọbara esi n'arụ ama gịnị?
Wee pụta.
Igosi na ọ n'ime arụ a ka ọbara a ga-eji agbapụta mmadụ dị. Ọ n'ime arụ a ka ọbara zuru oke. Bụ ọbara Jesus Christ, Chineke tinyere ọbara ahụ, a ga-eji agbapụta mmadụ, pụọ n'aka Satan, gbaghara gị mmehie gị, mee ka gị na Chineke dị n'udo. Ọ ihe anyị na-eme ka ọ na-apụta ihe. Tụgharịkwa again na Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, go on verse 6 to 7, you say.
Ephesians chapter 1 from verse 6 to 7. Ọ na-asị. Ka e wee too ebube nke amara ya.
Good.
Bụ nke o were amara mee ka anyị mara n'aka ya n'ime onye ahụ ọ hụrụ n'anya. Verse 7.
Verse 7.
Onye anyị sitere n'ọbara ya nwee mgbapụta
anyị. Jide maka, ọ sị gịnị? Onye anyị sitere n'ọbara ya
nwee mgbapụta anyị.
Ka Jesus dukwu.
Amen.
O nwere ebe ọzọ mgbapụta dị?
Mba.
Ma ọ bụghị n'ọbara onye?
Jesus Christ.
Ọ n'ime ọbara ka mgbapụta dị. And onye mere nna ji wee kwadebe arụ pụrụ iche were nye mgbe ọ na-abịa ụwa. Ọ sị nna, arụ ka ị kwadebeworo nye m. Then mgbe ọ nwụrụ n'elu obe, ama arụ ahụ ube. Mmiri na ọbara si n'arụ ahụ were pụta. Ihe omimi ka ọ bụ. O were mee ka ọ pụtara anyị ìhè. N'ọ n'ime ọbara ya ahụ ka anyị nwere mgbapụta anyị. O nweghị ebe ọzọ. Onye mere na tutu gaa na-akọwa na ịbụ onye a gbapụtara, na ịbụ onye nke Chineke na-azọpụta na gị, na inwere salvation. Ị ga-eketarịrị ọbara Jesus Christ. Ị ga-anatarịrị ọbara ahụ, because ọbara a ga-edo gị nsọ. Ọbara a ga-agbaghara gị mmehie. Ọbara a ga-agbapụta gị pụọ n'aka Satan. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, ị mara na okpere Chineke ị na-ekpe bụ gịnị?
Ihe efu.
Tụgharịkwa again, Hebrew chapter 9, 12 to 14 ya. Ọ sị.
Hebrew chapter 9, from verse 12 to 14.
Ọ sị.
Ọ na-ekwu otu a sị.
Go ahead.
O sitekwa n'ọbara nke ewu na nke ụmụ ehi. Kama o si n'ọbara nke ya onwe ya. Baa n'ebe nsọ naanị otu mgbe.
Jide ebe a, igosi gị na ọbara dị oke gịnị?
Oke mkpa.
O ya mere n'oge ochie ahụ, ọ na-awụ ụmụ Izrel mmehie. A na-agwa ha weta ehi ma ọ nwa atụrụ. Bikwasị ya aka n'isi kwupụta mmehie ha. E gbuo atụrụ ahụ were ọbara fesa ha. E si n'ọbara ewu na atụrụ ahụ were gbaghara ha mmehie, kpuchiere ha mmehie ha. Onye nke Baịbụl na-akọwaziri anyị ugbu a na ọ bụzighị ọbara ewu na atụrụ ka e ji agbapụta mmadụ. Bikọsi ọbara ewu na atụrụ ezuo oke. Chineke were dozie ọkpara ya nye special body mgbe ọ na-abịa ụwa. N'ime arụ a ka o tinyere ọbara pụrụ iche. N'ime arụ a ka o tinyere ọbara zuru oke nke a ga-eji agbapụta mmadụ. E ji na-akọwara anyị ebe a. Go ahead, ọ sị gịnị mere?
Ọ sị, o sitekwa n'ọbara nke ewu na nke ụmụ ehi. Kama o site n'ọbara nke ya onwe ya.
Good.
Baa n'ebe nsọ naanị otu mgbe. Ebe ọ chọpụtara mgbapụta ebighị ebi. Verse 13.
Verse 13.
N'ihi na a sị n'ọbara nke ewu na nke
oke
ehi.
A sị n'ọbara nke ewu na nke oke ehi.
Na ntụ nke nwa agbọghọ ehi.
Na ntụ nke nwa agbọghọ ehi.
Mgbe ọ na-efesa ndị emerụrụ emerụ. Na-edo mmadụ nsọ. Ime ka anụ arụ ha dị ọcha.
Good.
14.
14.
Ọbara Kraịst. onye sitere n'aka mụọ ebi ebi chọọ onwe ya na ataghị ụta n'iru Chineke ga-esi anya ghara ime akọnuche anyị ka ọ dị ọcha karịa ọcha nke ukwuu rinne. Pụọ n'ọnụ niile nwụrụ anwụ, ikpere Chineke dị ndụ.
Ah, Jesus, look.
Amen.
Because na ọbara ka a ga-eji eme ka akọnuche gị mee gịnị?
Dị ọcha.
Pụọ n'ọrụ niile nwụrụ anwụ, ikpere Chineke mere gịnị?
Dị ndụ.
Na ọ bụrụ na ị nwee iketeghị ọbara ahụ, agbapụtabeghị gị. Ọ bụrụ na iketebeghị ọbara ahụ, ị natabeghị nsọpụta. Ka Jesus dị ukwuu.
Amen.
Ọ bụ ihe nzukọ Kraịst na-eme ka ọ na-apụta ihe. Ajụjụ a bụrụ, olee otu a ga-esi eketa ọbara a? Because ebe a dị oke mkpa, n'ihi na ọ nwere ebe a ka ọtụtụ ndị na-ekpere Chineke n'ụbọchị taa hiere ụzọ. Ọ bụ ihe mere eme.
Otu a ka ọ dị.
Ị garuo Calvary ugbu a, ị ga-ahụ ọbara ahụ.
Mba nọ.
Ị gaghị ahụ ya. Mana o nwere otu usoro Chineke doziri, mmadụ ga-esi eketa that blood. Nke a ga-esi n'ime wee gbaghara ya mmehie. Because ọ pụtara na anyị hi ugbu a, na ọ bụrụ na nwụsa ọbara adịghị, mgbaghara mmehie agaghị adị. Ajụjụ a bụrụ sị, olee otu ị ga-esi eketa ọbara ahụ a ga-eji agbaghara gị mmehie? And ebe a ka m chọrọ ka ndị niile na-ege m ntị n'anụ olu m, ebe ọ bụla ị nọ, gee ntị ọfụma. Because ọsọ alaeze eluigwe, ime ha mistake, imere gịnị?
Imechala ya.
Chineke eji okwu ele mmadụ anya n'ihu. Onye ọsọrọ gị bụrụ, ọsọ gị bụrụ bishọp, ma ọ reverend, ma ọ gaa bụrụ priest, gaa bụrụ pastọ, echie gị night, chie gị ezi nne na ezi nna na ihe ndị ọzọ anyị na-ahụ n'ime ụlọ ụka taa, nke anyị ga-akọrọ unu dịka ozizi ya na-aga n'iru. Ma ọ bụrụ na ị bịabeghị n'ụzọ a, usoro a onye nwe anyị doziri, ị mara na okpukpere Chineke gị bụ gịnị?
Ihe efu.
Kedu otu anyị ga-esi eketa ọbara a, ọbara Jizọs Kraịst a? Dịka m kwuru na mbụ, ị garuo na Calvary ugbu a, ị gaghị ahụ ya. Ị garuo na Israel, ị gaghị ahụ ọbara a. Mana o nwere usoro Chineke doziri a ga-esi eketa ọbara a. And site na amara Chineke, n'ime izu ụka na-abịanụ, anyị ga-akọrọ unu nke ọma usoro a ga-esi eketa ọbara a. And ebe a ka m chọrọ ka onye ọbụla gee ntị ọfụma, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka ọ pụtara anyị ihe na ọ bụrụ na mmadụ na-agba mgba, a gaghị ekpube ya okpu mmeri. Ma ọ bụrụ na ọgba mgba ahụ otu o mere gịnị?
Otu ọ dị n'iwu.
Ihe dịrị nzọpụta, Chineke bụ na-edozie nne ya. Ma ime ya otu ahụ si wee kwu ya, ị gaghị anata nzọpụta. Mara na okpere Chineke niile ị na-ekpe gburugburu ka ị na-agba, ị gbachaa gburugburu ahụ, at the end of the day, ị nwụọ, ị ga-aga ọkụ ala mmụọ n'ime ya. Dịka anyị na-ewetara unu isi kwusa a, ihe dịrị nzọpụta nke mmadụ, na ọ dị mkpa na ị ga na-ege ntị ọfụma n'ime okwu a, na ọ dị mkpa na a ga-azọpụtarịrị gị. Because ọ bụrụ na azọpụta gị, ị gaa ba alaeze eluigwe. And ọ ya mere anyị ji na-akọwa ihe ndị a n'usoro na onye nwe anyị doziri na o site n'ọbara ka a ga-eji agbapụta mmadụ. O doziri, and ọbara a ga-abụrịrị ọbara onye?
Jesus Christ.
Ọbara zuru oke. Dịka ị gụrụ ụnụ ọtụtụ ebe dị iche iche n'ime akwụkwọ nsọ, a chọrọ m ka ị gụgharịkwara anyị again that Hebrew. Gụgharịkwara m that Hebrew aha ị gụrụ, imekwa ka okwu a guzosie ike. That Hebrew chapter 9 verse 12 and 14 ya.
Hebrew chapter 9 from verse 9, from verse 12 to 14.
Ọ sị.
O sitekwa n'ọbara nke ewu na nke ụmụ ehi. Kama o si n'ọbara nke aka ya onwe ya.
Good.
Baa n'ebe nsọ naanị otu mgbe. Ebe ọ chọpụtara mgbapụta ebighị ebi.
Verse 13.
N'ihi na a sị n'ọbara nke ewu na nke oke ehi. Na ntụ nke nwa agbọghọ ehi. Mgbe ọ na-efesa ndị emerugoro emerụ.
Good.
Na-edo mmadụ nsọ. Ime ka anụ arụ ha dị ọcha. Verse 14. Ọbara Kraịst.
Onye
si n'aka mmụọ ebighị ebi. Chọọ onwe ya na-ataghị ụta n'iru Chineke. Ga-esi anya ghara ime akọnuche anyị ka ọ dị ọcha karịa ọcha nke ukwuu rinne. Pụọ n'ọnụ niile nwụrụ anwụ, ikpere Chineke dị ndụ.
Ah, Jesus, dụkwuo.
Amen.
N'ọwa ọbara Kraịst ka a ga-eji eme ka akọnuche gị mee gịnị?
Dị ọcha.
Pụọ n'ọrụ niile nke nwụrụ anwụ, ikpere Chineke mere gịnị?
Dị ndụ.
Ajụjụ a bụrụ, olee otu a ga-esi eketa ọbara? Because ọwa ebe a ka ihi ụzọ niile anyị họrọ na okpere Chineke n'ụbọchị taa sịrị wee dị. Ị garuo na Calvary ugbu a, ị ga-ahụ ọbara ahụ. Okwe?
Yes.
Adị n'ihi na ndị mmadụ amaka dị n'aka ekpe ha, ọ ya mere abata n'ime ụlọ ụka, ebetu ekpere ekpete, tie ọbara Jizọs. Ahụzi onye na-echegharị echegharị, a sị ya confess your sins, o kwupụtacha mmehie, fafee fee ya ọbara Jizọs. Ọwụ otu esi ekete?
Mba nọ.
No! Ihe niile nwere usoro. Chineke edozie usoro ị ga-eji eketa ọbara ahụ. Ọbara ahụ ahụ ihe ọ ga-ahụ ịnọrọ n'ime ụlọ gaa na-efe ya. Ị nọ na toilet gaa na-efe ya. Ị nọ na moto gaa na-efe ya. Owe nọrọ na obi ebi na roga na efe ya.
Mana main road.
Edoziri so ni geje keta obara. Understand amara Chineke dị ndụ. N'ime izu ka na bia no. Ai ga abanye n'usoro a. Igeje keta obara. Usoro ai geje na ta obara. We maniti ikpere Chineke dị ndụ. Because ihe ọbụla Chineke na-eme o nwere ụkpụrụ na ikpe. Ọ na mmadụ Chineke kere eke nwere ụkpụrụ o ji how much more God. Mere Bible ji wee sị na ọ bụrụ na mmadụ na-agba mgba. Ma ọ bụghị otu ahụ o mere gịnị?
Ọ dị n'iwu.
A ga-ekpube okpu mmeri. A bịara onye dịrị salvation. Onye nwanyị edozie n'usoro ya. Hazie ya ọfụma ọfụma. Dozie ya na a ga-agbapụta mmadụ. And mgbapụta a ga-abụ n'ime ọbara. Jesus Christ ka a ga-eji agbapụta mmadụ. Then izu ụka na-abịanụ. Anyị ga-akọrọ ụnụ otu a ga-esi eketa ọbara ahụ. Ka aha Jesus dị ukwuu.
Amen. Ndị
na-ewetara unu nkwusa bụ the Church of Christ. Ịchọta Chineke nke gịnị?
Eziokwu.
Biko na-eso anyị n'ụkwụ n'ụkwụ. Unu ga-amụta ọtụtụ ihe n'ime nkwusa a. Ka aha Jesus dị ukwuu.
Amen.
Ndị gere anyị ntị, amaram na unu ghọtara ihe ziri nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ banyere ihe ndị ị nụrụ, maọbụ na ị nwere ajụjụ dị iche ka ị nwee nghọta banyere ha, kpọọ anyị n'ekwentị ndị a: 0809 743 2554, maọbụ 0803 918 9550, maọbụ 0803 735 6499, maọbụ chọta anyị na branch ole na ole ndị a anyị ga-akpọpụtara unu. Ekwulọbịa Township Stadium Complex Upstairs. Bible Study Thursdays 4 p.m. Every Sundays 9 a.m. Okeluwes Compound Ola Ekwulọbịa Okoji Village Sundays 9 a.m. Oga Branch Ukwu Kashu Junction Umueze Oga Sundays 9 a.m. Onitsha Branch Willow Comprehensive Secondary School Mkpọ Along Old Road Mkpọ Opposite Siri Bus Stop Idemili North Local Government Area Anambra State. Bible Study Saturday 3 p.m. Sunday 9 a.m. Nnewi Branch Justice Primary School Behind Holy Spirit Catholic Church Mbanaku Nnewich. Bible Study Saturday 4 p.m. Sunday 9 a.m. Opposite Okoronkwo Ezakos Compound Ubahudara Uli. Every Sundays 9 a.m. Owerri Branch Comprehensive Development Secondary School Amawosa Douglas Road Owerri. Fridays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Olu Branch Oji's House Behind Isaiah Oil Depot Owus Avenue Olu. Wednesdays 3 p.m. Sundays 9 a.m. Irete Branch Catering School Bus Stop Inside Military Zone Irete. Wednesdays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Aba Branch Number 7 Ayanwu Street by Terevin Hotel Okigwe Road Aba. Tuesdays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Mbise Branch Omuku Onitsha Mbise. Every Fridays and Sundays 9 a.m. Ma ọtụtụ branches ndị anyị kara gụpụtara unu dịka oge na-aga, maọbụ ijee na webụsaịtị anyị www.nzukọkraịst.org ka ị nwere ike ịgụ ihe ozizi anyị n'ihi nzọpụta nke onwe gị. Ka aha Jizọs dị ukwuu. Amen.
What shall it profit you, my brothers, to gain the whole world and lose your precious soul? What shall it profit you, my sisters, to gain the whole world and lose your precious soul? Remember that Jesus came and died for your sins, that you may have an everlasting life. Remember that Jesus came and died for your sins, that you may have an everlasting life. Therefore come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on the cross of Calvary. My brother, come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on the cross of Calvary. My sister, come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on the cross of Calvary. What shall it profit you, my brothers, to gain the whole world and lose your precious soul. What shall it profit you, my sisters, to gain the whole world?